hiki kaa kwa kiti nikueleze moyo vile unahisi mapenzi sio lazima niweke limbo tankapagawa ongeza tundu tu ni mwenye kwenta chachawa navyo yuna sura yako hata kama na umwa napona yani mimi ni bebe tu niache roho vyote chukua wangu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navyo kupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie wangu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navyo kupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie wangu baby isi navyo kupenda mie
hakana hakana hakana
vile navyo kupenda mie Napenda mitoko ila siwezi bila wewe samaki mtamu mwenzie muongo yangu chachando ni wewe baby you are my only one you make me feel so high pasini kiande upendo wende mbali
wangu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navya kupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie wangu my sweetie baby unanifanya nikufikirie navya kupenda hivyo baby tafadhali usinitende mie wangu my sweetie baby
isi navya kupenda mie
hakana hakana hakana
ile navya kupenda mie
hakana hakana
kwa swaga navya kupenda mie Hey my sweetie, kwanza bari gani sikiza muziki kaa kwa kiti, nikueleze moyo vile unahisi
Swagana
vyako pena we.